Let's remain standing just a moment.
Mi na mi aga no titre sen.
Precious Lord.
Apeto lono.
We come to thy presence by the way of prayer. First to give thanks for all that you have done for us and for the great love in our heart for thee and thy word. Lord, these people tonight that I love with all my heart, they have
What a privilege.
To do this.
Gomekpokpo ka nye si be mia wo nsia. Mie biele Yesu pe nkome. Amen. Mia tengu ano anyi. Ma tengu akonya gbe o eme kopa. Be ma denye akpeda da achiana amaha to twade abe esia ene. Si ava no anyi de hosia me.
I want to say that
Medi be ma glombe na eto sibona la. Alo miele tupe kakansa siige, hena takwekpe si ava. Eye ema awenu kosira gbe si akledu, eye emegbe miajo le afima ayi Philadelphia. Ke azon de wolebe ema no moji ayi nade fugudo de Kenya, le Tanganyika, le Uganda le kota siwo le afima me. Ke wole titretitia fiade womfifia kple momo, nima tengwa gede me, abe dokbe de la ene o. Yake ma jaya gba agede eme abe adela ene agede me eye wole jajiradu wom enu enu la me ina abe dokwe dela ene ye me diade akosi ala me ina abe adela ene eye manye dokwe dela eye ta afima mode siade siwa to agede ugole afima ku eye nobi mtu matson boze le doaji le agba jembe yan nama gede eme be yado adegbe mozozo anyi alebe mavabe ma yadegbe enyo eke mama vale adegbe mozozo siame tete waglobe mia nobi mtu brana mle duku ame aide ambasi abe de wosokwe be mia watakokwe suyade le bochi afisia nikuya ema ajenwa gome ekem eye deko wayi eji eye ata mie nyane anyene nema be mia tenu awe nema alomi mawe o mie le ete mpo eye media kutola be ne nane ajo be ma tenu yola eke ma anye jesi nambe ma trokbo ba fiele Jefferson fiele eye ma degbefa ten kuku adrinya wo le siam lom alo de siam yimeme eye yade le afima eye eke ma ne mie wela mie le ekpoge ekbe mie aje akwekwa be mie akosku kosia le afisi asime bafana nule en labena eme Anyova va ye wafa, ame alafa via ton ye wye nyi watengu ano eme. Eye fafananu le eme, enye tepe ye ye chwen. Sile afe domemo aton domiko le, esi afe jikbe. Eye, miye biye kpo yade yike ome demo le engu nami o. Eye engu si usigbebe ye made, asile engu nami o la. O nye le haklo halame. Eye ata azon utu sile afima fifia ya globe. Mi atengu akwe esia yi ne miyeji. Eye ata jile. Le mia jongu tobe mia kwe, ke eya ta atengwa asunya siyazo, eye yade yile siyam lomme, eye mia wo, ameni niyano kutumda ne apeto lalon, azo, ne nane wobe wakbe nami, minya, melona Arizona, enye dukonyuyare, ejura mdabe mano afima, ne nalon atutunuma vie kula no vingutu ben, ne nalola, ne ele, oh, ema, en amaga, en alo, amese mesile ejila no veye ngovieku, El labena metroto afima vavan la nuka oglon o nyapo kaoko o bubu esile afisia chaflache enyo nothing to ben eyata me ne metroto Arizona ba afisia la enana ko be pefo amvie le yapo kwa pe totrota ke afisia la papa li esia de bla ton vo adren so ye bla cheke eye yero yila ala fade ala faji eye le afima la edidi na vana na ke ochi Eye yado yila ado mamame papa alafa de kafe akpa bla feliao de ko nele oxygen badote eye emegbe na toto emate aba afisia nyenya vo toto gansi wa wole meu eye ta a de funa wo be ple bubwa wo he dade afisio no tan en elon nothing to ben me wo dada be what to evango me susuba numei gake afisia ye odone dole Azon mi dokbeda de tanye, mi adome amesyame, met pong jejele mi angu, Bili no kokrom na mbe ami ade to yevu to jins kusi de kave na mi ke nu na na so ko si wo mie de ko nyama tenwa ta pe na mi wa vo o nye nye menyale si mawe o eye me mpo do kinye be nye me jebe ma khonu ma to be le mi si o mele be dom da be ma una yira mi eye me nya be awi e la bena e globe ziale si mi awe na de vi so se o do mo to de kala nye mi we na eye ma u ayira mi me kareji eye Arizona nye to ko nya de nto nu de ka ku e no juro yem eye nye mi kata le te pe mi kata mi no juro yem Maka fisi ma yi o nye nye menye menye miawo o holo le asinye le fisi afie le kika mekata gakeme menye menye abe mikata ene o nane kuda ha tutu sesias si deko nye menyao me bua wo nti eye tukson la tadi la ofe du nye minye eye ha mo le vavam bibibi minye esese de po me vie Menye gbogbo meto atututu o eye la bana o bebli li esanto eye wo wonu awu sese ne de matengwa kwa mikata kekpede gamiangla eye mano afima mesusube anye msiya sube nikuya gake mesusube zi alesi esi anye gamali la eye mikata mie gavana la makoto ano afisi avasere sime yesu nava eye atami dogo dade tanye abe alesi magule senva yene nye medibe magbogbogule o gake ne medo miyankume la nye metia mavo ple blanile le ple sesen lame ple jibibi ha nene mamele be wato je go me yata me esia wombe madmale menye kenke gake be manya bana afisi afisi matengwa yila amme hatutu adeke mele asinyele anyigbanji si menya be le na de ngunya be fuku kosia ene o mauna na be nya gama o alebe le tiaru kwesi gbona mela mikata mya no afima enye nye gbe dodora menu angire votru nuo le nu kumuna bil tok yade iva yidongo afi blo ami yade vena kristo ake le koke miame geke esi menu angire afi manu nu kumune la e kope ble a sheke vo odeke e globe me mele kwa choko jom nye nko me gale abe ale si ojebe wa no o eye me susu be ano kwe vya rova yi la me ye ebo esi me efe jigbe do eye jatote do wo Uno kuku, eye, dokta la tututu sieno e formula, amese e globe, ma tengwa haya wola, dokta la ku, ke biel doke sieno angine afisya, mikuya, e kope bla, sheke vodeke, me globe biel, maga de vile anibanji, zi ale siye wenye do wokle nwo nanama oga, ke, mele e siya biyambe, ma wuna nangusa wwe la bena, el lwa takwekpe u ale gbegbe. Mutuma si kope bla, sheke vodeke, ato vu ato dukwa me, jojoe, jokbe, vuvwe wola, me wana neke o, Desia desi wonye aye ada senyala mauna yira luho wokalema azon nyeme wo tapla chedodo de kagale asinye be melemi di ne nema ngisi aga kuku eton song aye nyeme wo nujo jode gbeda silang o elabena matui kegble pe akpade di aye Mejo fly pe akpade klebu bwa wu. Susu mata eme klobe wakada sile nga kukala ngu o. Nina maga choya ke le afyade ne eme fa alona ne. Eye mama tengwa ase kokola nko. Gake mele miyakbomu eye. Menyabe nyele yakbomu ke nyabe jujole miyawom. Eye ema totom kenken. Nye mejibe miyakpefu o. Mejibe miyavo mikuya. Eye ema tia de dingunye. Sigwe neme kwa dono wo ene nye matengu. Ne nye matengwa sepepede dono ma unuola. Nye matengwa wongwina wu o. Ele. Be ma sepepede wonu eye nenemake wole na miawo ha elebe ma sepepede mianu ne menye nenemu wola nye menye miano bi ngutu o mikuya elebe ma sepepede mianu eye mewone ma unyabe nyatepe ke azon tien siala ma wokbe dodo dade dono wuta eye medibe Utu eye mayira ngutu sia ukle no bi ngutu calling splen yikason no bi ngutu neville no bi ngutu cats honu via ukle wukata de akonta nyi si ole va vamlata le alesi nye le do dodi de gamia me kle alesi nu sia nu le gem de pe titre no pe si je la me meda akpena mi ngutu sia u apetona yira mi le alesi nye ja baba le dodo mede asilata eye leta de leta ti le konye vam le tucson Nothing to Branham. Magale abeta ene o, e tovu vosan. Ma upe anyino no yagira la fe, sesen lame adek begbe. Eye me da akbede esiata. Apeto na yira mida. Eke me azon fiensia, me nonu klem le afisya le mongula me. Tepe suyade be dohi ma de nyakwe ade wo de go be ma ponu akangonglo ade eye dohi ngonglo evi ade wo eke ma ma ponu na mi eye evi ade eye ma gbe ma dogbe ade dono wuta eye evi ade ko mele ga kudu kila po mu eye ma je agbagba awe wa to kabale siko ma tenwi gake me suso be ne amaka de ba fufu esi o ma klenyala alo wo na ne ula mu klo menya ade ula ta pe pe am double bo o gede ole mi ato melala gede o zo mo agba to pe gede wo le sasi am ha ale me po angu jele e ma ngwe ale si e me de nku ha po am de sia de e ye me suso be ati ma le ari zona me suso be ne me ga pe akela mazon de jite ane asi akpla asi koni ke wenye sino anyi de afisi ake ameka afika matengu minya nye menya mesiji maje go matu o ple amesiye alesi ma wen mwe o gake ende melo mauhan lo azon mesusu be ne nyima wo dada ola ne menye ngonglobu bu buele kukule afisi ola metibe makle nu le konete to gba to me tagba to aje go mekle kuku wi enyilia eye mi akle konete to wo velia ta wi ve kuku wi de ke be matota nya ade azon ne matengu akpo wo kaba ntola ekema mi akli eye mebe mi adukbeda aje ego menu make de ko mafonu na mi minute fi ade wo ko kude tanya soya dengu le konete to gba to me tagba to aje ego me tokuku wi enyilia ji e la bena atito galangu tinya enye bo metinya na mesi o chronla ke mi amesi o ukola ma ufengu sa wonye na mi
for it is written I will destroy the wisdom
e la bena o ngodi bena ma blen munya la ufe munya do me eye ma de gomese la ufe gomese seda
where is the wise? Where is the scribe?
Afika nunya lale. Afika agbalefia lale. Afika keke siamepe anukucho lale. Alo menye mautro keke siamepe nunya uzu. Bo mechichi ode. De matengu agulonya makea. Alo menye mautro keke siamepe nunya uzu. Bo mechichi ode. Ekem de nuke enye keke siamepe nunya. Bo mechichi. Alo menye mautro keke siamepe nunya uzu. Bo mechichi ode.
For after that in the wisdom of God, the world
e la bena esim keke siameme to yengu tope nunya jesi mawu le. Mawu fe nunya me o untila.
But it pleased God by the
ke ejema ungube ya to pande de bo mechi nyame aho amesi o aho sala de magate ngwa khle kuki majrua ni do tonyi
for after that in the wisdom of God
en la bena esi kiki ame meto yengu to fe nunya jesi mawu le mawu fe nunya me o untila
it pleased God by the ejema ungube
ya to pande de bo mechi nyame aho amesi o aho sala e la bena juda to obia jesiwo e ye hela to zia nunya yome ke mia wala mie de agba pan kristo amesi wo klande ya tito gahunla e sinye nu kekle na juda to ble bo mechinu na hela to ke kena wo amesi wo oyola juda to ble hela to sia nye de agba pan kristo sinye ma ufe ngusen ble ma ufe nunyala
because the foolishness
e la bena maupe bo mechichi nya nuwa amegbeto e ye maupe bojo bojo si ya nuwa amegbeto e ye le korente towe velia ta ye velia me kukui wide kelia paulo ye le nufum
I am become a fool
mezu bo mechila na ke miawezi jinye la bena nyela miawe la kafum hafi
for in nothing am I behind in the
very la bena nya mechi megbe le nane ke mele apostolo si woko akpala mu o wonye nya menye nane ke afi o
let us pray
lord mi na mi adogbeda apeto yesu talk bede nya pensia wo ngun fiensia esi wo wo glolen ke ke si wo ba yime to apostolo ga Paulo ji alebe mi apo jijeje to wo seseme fiensia nemi wo wo ndo le mi ape agbeme
that we might be the
be mi ni anye ma upe asinu do wo si wo me de no no me si wo ti abe mi no lanu e la bena mi biye le yesu pe nkome amen
I'm going to preach tonight
mele ma unya gloge fiensia kena mi ti pe ade wo ne apetola lon kude tanya siangumbe amesagala azon emanye tanya sesen veto ade be wato gake emanye me susu be ade agloklue le alesi medibe made afialanu minyanu gede woli egbe sinana be amozuna amesagao nenemae miyone eye nyagbe mala ne amiade masi po ula egome enye amiade sinye ametohi amiade sinye nutovu ola le amebububo eye dikeke deke mele mebe mia dometo gede wo mienye nutovu ola na mia no.
I was going down the street one time.
Ke azome no yiyem le mododo chigbe de kale Los Angeles, California. Eye mekpo amasaga nto ade sile nu wom saga. Eye eno zozom le mochi menye dokbela o. Dake le kwa be amiade sile de trome tadi di wom ene. Eye meyide mo ape akpa kemebe makpon wisi wom wole.
Everybody was turning around laughing at him.
Amesiame no totromu ke no ekpom. Le epe nuto vuwa lata. Mede gesibe eto jesipe adekpo epe akota. Eye eme susube makpo nusi kum ame ule. Le nuto vuwa la toke siyangu. Eye ale eno. Mede gesibe esi ame unu no ekpom la. Uno ekum. Keke. Gakeje abe ya pe nuko kutuvu ene. Eno jijo nukum. Eye nukoko sipomevi ama bubu ono kukumne la jife ududu le engu gake ewa be ekboko didi le nusi wamu ono la men. Enyo emakata kwekude engu ne amyade akboko didi le nusi wamu ole la men. Tokwa be enye amesaga na amabubu ha ne ekpoko didi be nusi wom yele le tepela ekema ne no anyikli eye ese mete gogo mutu swela mede yesiele le pe akota atisia le pe alo atikpe arejila wonwe be menye bomechila eye le etela wonwe be na Kristo menye bomechila. Le ngongolo jesi gawo me le etela eglobe na Kristo eye amesema no esia kum eye singutu swela no amehasi ono feudum la dometum heno yimla metrobe makpo nusi le epe megbe eye babia jesi gan lo luade le epe megbe eye le epe gomela eglobe azon ameka enye bomechila na enyo me mesusu benane le esile afiman yekwa. Gake eje abe a mesi poko di be ye tengunye bomechila na Kristo. Eye emma blom paulo le be yezu bomechila na Kristo. Novi mtu troy sito nyanyuebli buwape asitala utome ponye viviade enye laula eye eko dole kuyade komotide epe asingu le hanlafe flimme eye yade mtu ade sinya engu alonyon wade. A tengo anya dole kisi pomevi wonye gake a adwoken ale be wakwede agbala elebe be wala epe asibi de etonda eye asibi de evakwele epe aside kangu gake epotonye lanflila eye Germania toso ya de li sinodo wonkle le lagrapia le Los Angeles atima ale no agbagba jembe ya pro Germania tos suela ve na Kristo egbla be enye Lutheran to eye masunai edi kone be enye Kristo to la bena enye Lutheran hame to abe ale si ogbla ne ene ale leza de mela gome popo su no bin tu troy si ebe wa kule yi solime enko enye heri eye heri le Germania gbe me enye Harish ke ale wo yone be heni miese nyagbe mako egbla be heni alake pwedo be na famia yisoli mefiesia enyo eglobe mekhose be mayi ale woyi gbade be takpepiade afisi e wono gododora takpepe womle eye wo khonya kura manu vava heto ife jina Kristo o esinkela jamani atoswe siano jijokpom sankle sankola azonto kwa meko akko ife asi ode yame aglobe wa kafumau akpenawo apeto yesu eye esi ahe wo amesiame pesusu wo dome amesiame nikwea ezu amesaka na laula si okata le bakamame eye anola flim eye wade asi apeto la ngububu me ke ade asi ajikafame adahe ladi azon ayaga gole agbaka ome menye adapajeto e oga ke kple lolo dodo na Kristo anɔ gbɔgblɔm be oh ale gbegbe melɔ wo Yesu minya esi wanɔ zɔzɔm ko ayi agagbɔ eye dɔƒetɔ la va ke kpɔe wòle esia wɔm esi wòle zɔzɔm kele avi fam la ke dɔƒetɔ la eya mekpɔ dɔƒetɔ la kura o enɔ Yesu ŋu bum eye wògade asi zɔzɔme eƒe asiwo le yame eye aɖatiwo nɔ sisim le eƒe alɔgowo dzi wònɔ gbɔgblɔm be o mawu ale gbegbe melɔ woe eye dɔƒetɔ la gblɔ be hani nukafe le kekea me dzɔ ɖe dziwo egblɔ be ame sia ame le gbaka blibo la me le nu ƒom ku ɖe eŋu nukafe le kekea me dzɔ ɖe dziwo hani germaniatɔ sue la gblɔ be o dɔƒetɔ ebe kuti kɔkɔe na mawu mekpɔ ɖeɖe egblɔ be ekpɔ nu ka ebe mekpɔ ɖeɖe egblɔ be meyi ɖe dɔgbe sue aɖe le afi sia kple nɔvi ŋutsu Troy eye mekpɔ ɖeɖe eye Yesu va nye dzi me eye meyɔ kple lɔlɔ ale gbegbe egblɔ be anye ɖe eyi ɖe sukuluƒowo ƒe hatsotso ma gbɔ egblɔ be ede ebe ŋutikɔkɔe na mawu ebe akpe na mawu ɖe sukuluawo ta egblɔ be enya ne etsɔ ʋu aɖe si le zɔzɔm le mɔ dzi eye neɖe sukuluwo katã ɖa le eŋu la naneke magasusɔ na wo o negbe gakpo gbegblẽ sɔŋ ko enyo nye menya o gake ewɔ nam abe germaniatɔ sue ma tɔdzɔ ɖe sukuluwo katã ɖa sukuluwoe nye nu si lé nua ƒoƒu eye mesusu be numelia hamea ƒoƒu yaɖewo yi lia ŋkuƒoƒu ƒoaƒu azɔ esi metsɔ amewo srɔ̃ kpɔƒe le prescot gbɔna ŋkekeʋi aɖewo si la menɔ gbedadaƒo kpɔm xe de dzesi ale si yapon bɔwo li fũu le phoenix gbewo dzi eye seƒoƒowo le wo me afi ma seƒoƒo nyakpɔwo afi si ke esime menye ŋutsuvie nɔ afi ma la mekplɔ anyiwo toa teƒe mawo gbewo menɔ anyi na nyiawo o eya ta srewo ayiwo kple bubuawo ko ŋu wonɔ agbe ɖo eye tete mekpɔ bena wogbugbɔ gbedadaƒo la ŋudɔwɔwɔ wɔ eye le gbedadaƒo la nye kpɔna numa srewo kple seƒoƒowo eye le aƒenyeme afi ma alo aƒe si míehaya me la nɔvie nyɔnu Larson mesusu be le afi sia ŋdi sia mekpoe ke seƒoƒo aɖe le esie le aƒea ƒe xexenu anyivi aɖe nu sia nu si le afi ma nye ke sɔŋ eya ta eku anyivi aɖe ɖe kpo gbadza aɖe si dzie wòdo seƒoƒo ɖo le exɔ eve koklui la ƒe go ɖe sia ɖe me eye ŋdi sia ŋdi la ele nam be ma dogo aɖawuti seƒoƒo mawo ne nyemewuti wo o la woaku eye wa eye gawu la ele be matsɔ atike wuwu aɖewo hã awu ɖe wo dzi anya lãkliviwo ɖa le wo ŋu ne menye nenem o la nudzotsuawo aɖu wo eye emegbe ne mieto ema ŋu yi vie afɔ bla etɔ̃ tso egbɔ la seƒoƒo aɖewo le memiem ɖe afi ma eye le gbedadaƒo hã wole memiem eye nate ŋu aku do si goglo afɔ bla ve ɖe ko wòanɔ abe pawuɖagoe ene menye naneke le xixia me wo ʋuʋudedi sɔŋ ko o eye tsikui meli o ke ame ke wo atike na wo nyikuia esi woe le seƒoƒo kpoa dzi ne egbe mewu atike na wo o eye mewuti wo o la babawo alo yɔewo nudzodzowo aɖu wo fio gake yɔewo mate ŋu aka nu ema si le gbedadaƒo afi ma ya ŋu o eye nenemake mehia be woaɖu vi ne awuti gbe sia gbe o enye wɔla ƒe nuwɔwɔ esia ya nye nukutsake ƒe nutrɔwoea eye mesusu egbe be nu si ta kristo subɔsubɔ va zo sukulu aɖe na amewo la enye be nutrɔwoeawo sɔgbɔ le míasi zã ke menye kristotɔ akuakuawo o hatsotso aɖe si wòle be woaɖu vi na ahawu atike na eye ale afi woanɔ hamea me mate ŋu asusu hame gbãtoa nu si wònye atsɔ ya sɔ kple nutrɔwoe siawo egbe esia anye nuwɔwɔ si ƒe asi le wodzoe le nu si hame gbãtɔ vavãtɔa nye gbɔ mawu dzixɔse la sesẽ mawo siwo xɔ gbɔgbɔ kɔkɔe migaɖu vi na wo o me hia be nyalga sipo menawo aglo nawo be miakowo de esiame ne esiate de di ohula wajo ayibubume eye miawo wo subola nenyebe wo ba afisha ye wo jole kememe emanye nutro we chakachake ya meno tamabum le Michelangelo pen tatakba tolangu me kho sebe chendudu ble tolai me susube ya tai Denyenya asiesi nutatakba toma akhonawa ade dola akpenane si uma tenwa o ma gogogban toma o wala bana egbo asihohon odo asirenu ukoko alegbegbe kekemi tenwa ple pe trowe hupochetwa ya abe dola epe pe Emma tae egbela amo meten si akoseto aku aku ofe musasa goma o ozu sukul ade nyenya ikia megena de numa me ade tokwe me alegbegbe be vlavula elebe nya hospulu ade be wa jonwa mito ame ade na vakpiachi si tovovovie ekema ezu sukul na jijimema menota me bum nyito ade ameke atengwi
today is not a nut
ameke menye school egbe o enye school na ameade mekwe sebe kiki amele adafa jem yinaken demienye be yade wenye si amewoma katengwa adron fonu lenye kple fon alo nye tepe kple vudada domewa demienye be dunya hela wama katengwa adron nya lenye kple fon domewa nye kwa ale siwa ziro dule akoteta njibe bibla natrova hamea me alo ava bibla natrova sukumea omega nyamo si dunya hela ato o mibu enkpo nyemenya ale si wolele indiana fisha o gake le arizona tuko me la echi trede sengu chibe wakhle bibla le suku mesusu bene namake wolele indiana lwela le tuko pupuwa ukata me ela bena nyonu jima kose toade truwa dodo blibola kemi don kweji echi trede sengu be wakhle bibla le biafe tiaka suku ome gake kose tofe a jonana de asi jima kose fafisha te le suku ome dunya hehe nyehia Abraham Lincoln bubu nyehia Patrick Henry bubu nyehia America to ade si achitre maka afisi dunya hala odo o eye wa yonwi banwi eye von bevon de mienya be depe ma unya glola uma ten atron si le tepe wa maupe nya alo koma hato nko hame umenya mosi wa to o Woma atengwa atronya lenyi kple fondome o. Menya be bibla glo ne nema gake mia fe hame a glo be. Nyikuya. Mutete mele ame wongu be wa atronyi to fongbo o. Eye nusi anusi to wovo na bibla la enye alakpa. Ma ufe nya nye nye tepe. Eye ame siyama pe nya nye apato. Esi titre de engula. Eye be na jagba ba no titre azon lele. Eye yade mene nema la. Eye, na noti trena nusi le tepela, na zusukul ade. Mina miyayo amepeande u. Matengwa susu nyakulandila noa, lenkeke gama sime wono akbele. Chajomenu nyape akbeno yi gama, sime wotu piramidu wokle sphinx u. E sime watengwa adrope chibe tiareke mele alilima u. To chajomenu nyape numekukume. Ame titi siya enye siva do. He globe ti le jaja geto difo.
Noah was a nut to that generation.
Noah nye skulu ade na jijimema.
He become a nut.
Ezu skulu.
Let's think of Moses. Moses.
Minamia bu Mose ngu. Mose esime wo yide fara ugbo abe ale simie gule ngu tisya ene. Eye Mose yi fara ugbo he globe na. Afetola dombe maklo kuluvi siya wo adogui.
With a stick in his hand. Against the great army.
Ple atikulo de silepe asime titre de afakoka si bukike mabilbo jilangu. Farao, lepe jojomanu nyakata me. Esi sube mose nye skul ade. Eye enye skul ade na u. Matengwa susu nyakulandila elia le epe nkeke gala me. Esi nye nutofe ofe akono yigande. Esi me akabu ple Isabel dukike ameji. Abe alesi wonole nkeke maume. Ple nutove okata, ple nusio Isabel tibe ya do. Ple alesi wonanyon wokata, donu abe ya maene, ple epe nusisire mou. hele edzi yim eƒe ntovewo nɔnɔme si wòna eɖokui la. Eye ne takpokukutɔ kukui aɖe abe Eliya ene va do ɖe kpea dzi hetsitre ɖe dukɔ blibo la ŋu la na Ahab la, enye sukulu aɖe ele teƒe. Amos, nyagblɔdila, esie wova Samaria le ŋkeke si me Samaria nɔ abe egbe ƒe Hollywood ene la, nyɔnuwo le mɔdodo dzi ƒe awudodo eye dutoƒo ahasiwɔwɔ gɔ hã ale si wonɔ agbedumie henɔ agbe le gbɔdzi afi ma hedea asi le ŋutsuwo ŋu eganye dutoƒo ahasiwɔwɔ kloe egbe le mia ŋkume tututu. Meyi teƒe aɖe nyitsɔ zɔ me be madi nane aɖu eye ŋutsuvi kple nyɔnuvi suewo le afi ma nɔ abɔ kplam na wo nɔewo henɔ nu gbɔgbɔm abe nyemenya nu ka o. Eye enya nɔvinye nyɔnu sue be ema ŋutetelie be enye ahasiwɔwɔ gbɔa. Ne ŋutsu aɖe gbugbɔ nu na wò la, ŋutete li be èwɔ ahasi kpli gbɔ. Mele be nàɖasi le eŋu wòa gbugbɔ nu na wò gbe ɖe o va se ɖe esi miaɖe mia nɔewo. Elabena lãmetiwo, atu kple asi ƒe lãmetiwo sia le nuyiwo me. Miese egɔmea? Eye ne ŋutsu kple nyɔnu ƒe lãmetiwo do go la, meka teƒe si wònye o la, miewɔ ahasi le ŋutete me gbɔ. Eye mele be nàɖe asi ŋutsuvi aɖe na gbugbɔ nu na wò o va se ɖe esime wòaɖe moxevɔ ma le mo na wò eye ezusrɔ̃a. Migawɔ nu ma o, enye ahasiwɔwɔ, enye atuƒome kple asiƒome ƒe lãmetiwo tsakatsaka. Nu kata ŋutsu megbugbɔ nu na ŋutsu, nyɔnu megbugbɔ nu na nyɔnu le nuyiwo dzi o? Elabena lãmetiwo medo go o. Wodzia viwo to lãmetiwo ƒe gododo me. Eya ta eganye dutoƒo ƒe ahasiwɔwɔ ake kloe le afi sia fi. Míkpɔ ɖeɖefiata flowo dzi eye nu sia nu si míekpɔna la asiyameŋuwo kple gbegblẽ sɔŋ. Mewɔ ya be makɔmakɔ nyenye le dzi dem o. Aleke woate ŋu awɔe esi woanyɔ sesewo le wo ɖokuiwo me to nyɔnuwo ɖɔɖɔ le nu me? Evɔ wonye be enye ahasiwɔwɔ. Mawu matɔe ake o negbe dza mietrɔ dzi me. Ke azɔ esime wogbɔna la, nyagblɔɖila gã sia Amos wonye abe nyagblɔɖila suewo dometɔ ɖeka ene, elabena womeŋlɔ nu sɔgbɔ ku ɖe eŋu o, gake aƒetɔ la ƒe nya nɔ esi eye ekpɔ dumaɖo ɖa. Wotsɔ wo ɖokuiwo keŋ na le abɔwo me. Ŋutsuwo nɔ anyi tsɔ abɔwo kpla na nyɔnuwo eye nyɔnuwo tsɔ abɔwo kpla na ŋutsuwo tututu abe Hollywood egbetɔa ene. Ezɔ to duma me hegblɔ be mitrɔ le miaƒe dziwo me alo miatsrɔ. Enye sukulu aɖe eyɔ eɖokui klo be tagbɔ gbegblẽtɔ na wo. Yohanes amenyrɔla esi wòva kpea dzi la na ŋkeke ma ƒe kɔmahatɔ ŋkɔ ƒe kɔnyilawo la, enye sukulu aɖe. Mɔnukpɔkpɔ sue si be wòazu nunɔla be wòato fofoa ƒe afɔtoƒewo, gake egbe ewɔwɔ elabena mawu ɖee ɖa tso kredo mawu kple kɔmahatɔ ŋkɔwo gbɔ. Elabena eƒe dɔnɔ vevie akpa ele nɛ be wòaɖe gbeƒã mesia ƒe vava. Eye esi meɖo naneke awɔ kple farisitɔ alo satukitɔ alo nukake o la, egbe nu le woƒe hatsotso blibo la katã gbɔ eye wògblɔ be migade asi gbɔgblɔme be Abraham nye mia fofo o. Elabena mele egblɔm na mi be mawu ate ŋu afɔ viwo ɖe tsitre tso kpe siawo me na Abraham. Hena na eƒe ŋkekewo me ƒe subɔsubɔ xexea me la, enye sukulu aɖe ele teƒe. Esi Yesu va kpea dzi la, na eƒe ŋkekewo ƒe subɔlawo la, eya hã nye sukulu aɖe elabena wogblɔ be enye samariatɔ, tagbɔ gblẽ na wò, edze aɖaʋa. Le nyagbe bubu me la, ame kutu enye ema le amewo gbɔ, wo aƒetɔ kple ɖela. Mewɔ ya be Paulo si xɔ hehe tso Gamaliel gbɔ be wòanye nunɔla eye mɔnukpɔkpɔ li be gbe ɖeka wòazu nunɔla gã eye le eƒe mɔdzi yina Damasko la, kekeli wɔ nuku aɖe ƒui ƒu anyi eye wòwu modzi esi wònye yudatɔ henya be dzolilikpo mae nye nu si kplɔ yeƒe dukɔ la. Egblɔ be, aƒetɔ, ame kae nenye? Egblɔ be, nye nye Yesu. Eye esi wògbe nu le eƒe sukudede gbɔ la, egbe nu le eƒe mawu nusɔsrɔ̃ katã si me wòxɔ hehe le sukuwo me la gbɔ. Keva zo mododo ji ma unyagblon la gbolo ade enye sukulu ade eglo be mezu bo mechila eye ame osusu be pe tagbogble me gale dokime o eglo na festo be nye tagbo me gble o de ko nya afetola gake anya afetola le subo subo ha chucho ade mela Mekpo mo be mi eta esiafu o Ben na nya Yesu egbesia le subo subo ha tutu ade mela na nya school metro o Matengo ano esiaji fun gake me meji be ma de abla le gbedodora flila ta
Martin Luther that little German priest
Martin Luther Germania fada suema si Bede kato kominyo. Pe fwi gbede atrakia ojiye ye uglobe. Esia menye yesu pengouti lan o. Esia nye aboloko osi. O wot. San le afima. E ye uglobe na. Ame jojwe anu akbele khosme. Enye skula de na katoliko hamia. Watengwa wide emata hafi gake. Enye skul ade. Eye de kode asile yungu gake etrozu skul ade na jijimema. John Wesley, lenkeke si onye English blochipe mako mako nyenye gapuku gama me. Esike ne menye de Wesley fe nyonyo vakpe ya jiola. Ifi ame kata ble mako mako nyenye la fisi fisi. Eye Anglican hamela dekeke va sen alebe. Nyonyo ade keme gali o. Ale Calvin tofe susuma togui. Eye esi John Wesley vakpiyachi. Ple koko ewo wofe nya. Keno mako mako nye nye la kulomda la. E trozu skul ade. Megbubole amega Wesley pe nyaglom. Bede kale epe akbale me. E no moji gona. Eye England hami ape ame ade. Wokata ngosusu be kutu ale wotote de mwaji amegan wesele nye amevi mesu yari. Asi mese gladiasia susu be deko ya poto mene afwanyi ale etote de mwaji. Amegan wesele zonvake globe taflache amegan dena lo atera le mwaji ya mele plak plaji. Eye Anglican tola glone bena nye matera le mwaji na Bumachila o. Amegan Wesley joy pe kuku bubuto e. Zonpo kle globe. Me wone kukuku. Eyata amikwa. Emanye amyade sinye school. Deka nye na Kristo. Evelia nye na hamela. Eyata enye school na amyade. Pifia ha. Esime Pentecoste a ovak pe ajia no pe bla tomba yila. O globe nene me o je arava. Onye school wo eletepe elabena wo bufo nu gbegble si wo no hamia pe agbeno yo me mayi hafi wo vakpe aji gake nu ka pentecoste wo wo troyi de kedede si me wo dogo le lagbote wo troyi koma ha ton kope nu fitifiti wo meten
It's time for another nut.
Minya nukaya. Game suna school bubu ade. Eh. Game suna ame bubu ade. Eletepe.
Notice. A nut.
Mi degesi. School ade. Ati school ade ano anila. De school blanu ade li. Si asode school mangu. Eye school mala. Atrode school blanu mangu. Neme trode ngu ola keme so u. Mi dege si. Ame si okata trode ngu le. Le no apen keke omela. Trode nyanyu apen beda singu la. Noa singe school ade hewoyi adakafuame. Ekude nusi. Woto trowo le langu nusingu woto wodo ne woto wodo kika mengula wawe ahewo ne woto wodo nyalangula eye ahewo ekure nusingu woto wodo lagbo school kae nekplodo gake noa esi wonye school ade ple mau fe nyala school ade na jojomenu nyafe agbeno yila ple na mau subosubo fe agbeno yisime wono agbelela ehewo amesiwe lakplo dede ye adaka wame. Amen. Wo dometo si wo wo dodi la kul blanu si wo wo dongo na school la elebe watro school blanu la de school langu e ata satana school blanu ade wo ple school ade wo le si e ya ha school blanu wo ple school wo singe ke ke si ame fiadu pe wo to farao hange school ade pe pe na noa alo na mose abe ale si mose nye na farao ene Farao toye pe jomenunya pe aye wokata je epe dukwa de edokwingu.
Noah,
esi wenye school ade na maula, ehe game aye mbedodo nyugbanchi, eto ale si wotro we lakbo, ehe game la dukwe to Egypte. Abe ale si noa ehe game la dukwe to ekikia me. De adaka vwa me ene Moses hehamela to Egypte ye maufeng bedodo nyibala ji Yesu blobe azon mi ponyue la bana school ple school blanu siawo di de kaso gonto deko na lenku de totro langu Matthew blavovo ene blavovo ne me ek blobe aflo me tetia ogo ha azon a America to ple koma hatson kopo kiki me blibola ya school ade Methodist Baptist Club Presbyterian wokata wokakade esia ema me eye wokata wole jirewom eye esia kata megbela to throw the cup me blawo de school blanu de kangu ale mauna wo school blanu ade e do school ade do de wo kiki me ha me wope adang de ha
it'll pull them all together that's right
ahe wokata pufu Ele tepe, awe kudo, ahe wukata afufu, ishi amepe adang dehala. Ninya eva afisha tepe mejijio, nane kema tingwa jo u, kuswada keme liyesi, meto nane kekbo u. Nyonu wajibe, yowa deope, awu wotadi, wajibe, yowa do atakyo, waji nenema, evo aga no hamiame. Wajibe, yowa do kinisha wukata, alonu kakemye yona nusia u. Wojibe you are non in my for wojibe you are no hamiame. Wojibe you are dogli a do a pad we asubo emanye subo subo. Asone de gamela singela madokwe jinami. Emanye popovon subo subo. Ano edum nenoma eye ano numa wom matemwa dokwe jinami le tron subo la ope teny bauchi. Wojibe you are subo a le ope da sedi lamede a siye ye aga poto an no hamiame. Ale mauna skula de wo wo ame eve alo eton. The Kankwany LDS Presley, the Kankwany Patbun, play and ni falls. I think what you have, play and move the Sade, a ye, I got globaying a Christo talk.
It's a nut. It's not
threatening. Enye schoolade, umetri de nyalangu o. A sockway.
Now,
Azon, me globe, my word, mulaga pukua fame. A ye, a day. Gakemi do to.
The world.
He hear me, let's schoolade, Jim. Aba sam po e babe was wosi wotro de enwu koko gake si me wotro ke kya me de skula de ngula tu kwa de li si wo yo ben gbetola wotro ya ha de nanengu
just as sure as I'm standing here God will send him a nut that'll pull the bride out of this chaos
kakade jito ko abe ale si me titre de afisiala mau ato skul ade do de wo si a gen gbetola dui Leg, but bless your man. I ye mouth and come. I ne school see what throw the nyalang.
A critic a few days ago said to me,
Declimi de la de Glonam anon kekeviado le tuxon. E blobe, e nya. Amiado to war school ade. E ye, I'm a boo to war mawade. Me blobe enyo, a mass of an enema, menyabe de wolejitimbe ya hanga de nye, nikuya. E blobe, I'm also subeying a mawade. Me blobe enyo. Deko, menyabe ame ume wane nema uga keme, menyabe eme sego mwe la bena, ele nguti lang banle la pe, akwa keme, nikuya. Eyata, menyabe eme se eme u, menya esia u. Eyata, meglobe, ema mejidi boto ma ufe nyakbo u. Alo, mikuya, anakobe wanye be miebu u. Nyenya afisi mye titredo, nyenya tojifu si pomeji miedo, ple ya si pomeji le fum, nyenya alesi otro mye, eye, nyenya alesi emya pe skul lale, eye, Nyenya afisi mye titre do.
I said, that's not contrary to the word of God so much, is it?
Meglobe, ema me titre de ma upe nyangu nene magbebe o. Alo? Meglobe, don kweji, esime ma u do mose de Israel vyo gbola. Ma u to mose wo ma u ade. Ele tepea.
And made also Aaron his brother a prophet.
eye wowo aron no bia ngutu ha nyaglodila ade eletepe nyaglodila okata yesu globe wonye mawuo wonye mawuo amewo eletepe mawudu inenema nyidoto nyasimede gbapa ple nyasimeglongjisia mawula edokwide alagbalewo megbe nyogbalewo mawula edokwide amegbetope ngutila megbe Mikuya, eya enye nusi wowo. Esi me maude edo kifiala kikamela, ela edo kide mito nupe megbe, de amiade fe ngutila megbe, si wo yobe yesu. E chonu edo kwi, kegila edo kide amiade fe megbe, si wo yobe mose. Eye, wo nye mawuwo, menye mawuwo o. Gake wo nye mawu, mawu deka sile epe, ame modolim, kele enu deka make womo esia yi, lenya sia hemvi mikpia mawu wele nema enya bele be amena ponane ele mia do metor de sia de sie wo chide keke sia meme abe ale sime no e glom na mi nti sia la amia de kem me katebe ya glom so do ai ya fima o mawu me wa do ple ame evegbede o e wa do ple ame de kai sia yi amia de kem me katebe ya sono mo se o ku onye jojo maku Be wa je akpa swen be wa yide jolili po ma mekpli
so people are not
o ma wo amo katande o ma chimi katande no no ma me be mi ngode nu wo nu kuma me o ga ke ma uda ami adode anyi banchi be wa no ye petepe abe e petepe no line eye edo etepe no lama to ma ume bena wa gede nu wo nu ku manya manya ga ume
And bring out things.
Be wa degesi. Eye wa de nusio jojo mesusu o ma tengu ala wala de go. E hea ma upe nyagagla la de go. E gula nuo dongo. Nusio li ple nusio no anyita. Ple nusio lo vavage.
What is it? God.
Nuka e wonye.
Ma u.
Ma u le ngu tig bale magbe.
Human skin.
A magbe tope ngu tig bale. Esiale tope tututu. Sam Kennedy no agbe le tukson. Eva ati siakbo anopo gedewe yakle amega ki jeye wukpo doyolo to dokbo me bi dovon di ademe anopo gedewe. Esi me eme yi afima adame siva yi la pekuya ade no sam ngu sike dongu tinu nyala si le afima le tukson dokbo. En lolo abe mablekpe ene novi ngutu Sam Kennedy nyadome to gedewe miyanye eto uhao. Eye, wo yede dokita gbo eye, wo gbo be, Sam, jira doki o do kwa sira si gbo na, made, kweku imada, nkeke eve, to emaji. E gbo be, de kweku angto ate mwa dole mwenye ya dokita. E gbo be, ma tengwi o, kweku wa lulu akpa. Ale, wo kwe de vume, kwe yi apeme. Eye, wo yoke gbo be, medibe na vadok beda de tanye, na vingu tu brana.
Why did he call me for such?
Nuka nguti wo yom de numata. Eye mede asi gbedodora de eta.
I said, Sam, it's thus
Meglobe Sam. Ale afeto glo esi wonye. Pekula adole edo kisi.
And the next morning he took the stone to the doctor.
Eye le mfokela. Eto pekuya de asi yi dokita gbo. Ke e globe. Dokita la globe. Amega koneli. Nyemese gome ale si wojwe o.
And he said, In God.
Eye oglobe menye mawuji kosela. Eye mawude pekwara nam. Dale ngunye. Bebli e ngutu ate ngwa kwese. Dokta la. Nene makeko abe ale simete ngwese. Be enu tete gama bule sonye pe akadame o. Minya anuto engwe. Nikuya. Eya ta eglobe. Ano leti ademekbe. Esye le abe eton. Ano kosira evevayi. Alo kosira eton esilin. La, Sam Connelly, la, jido se se ade vaje eji. Eye, nye menye epe nko u. Jikbo do, alo, jipe do, ade pomedi. Alo, desi ade si o nye. Ekble anu to, ma wo, ma tengu akato esime o. Nene ma wo glona. Jitwe, eye epe ji, bedo. Eye epe afo otepu, epe afo kwe o lolo. U epe atakeke do, jikbe afi ile aligogbo. Ale, wo kwe yide dokita gbo, dokita la globe, ni kwe yafeme, le ngutifafame, alo, yide doyope sam globe nge mejibe ma yi doyope o e globe mi kwe ye afa me ne mi ato emlo abaje ye mega pa ata asi alo afo o leti aden ebe natengu akum miti de siade e ye no vingutu norman yo e ye mi yire afima za mame be mi apo no vingutu sam e ye ese mi dogbeda de etala afetola funu eye le mfokela sam ye dokta fe dope eye ohe efe atalege le efe atangu titrede dokta la nkume he globe bomda dokta eye dokta la dede di dokpo mote he globe nye mese eme o ebe troye de dome he globe hame kam metone nye edongbe nye mele de keme o e globe ma tengwa nye Kristo to evo ma no koma hato nko ma ume o. E lebe na no deme. Mikuya. E makata nko dokita nya. Sam nye school ade ne. E ye e ya ha nye school ade na Sam. To nyamato kwibabia me. E me gwe nuka e jo. Sam va e ye ube. Nuka ma tengwa glona me ade si biam numa utogwi. No vingu tu brana. Glona ube e nye hamere kaho sili lameto. Medo eme o. Menye koma hato nko wenye o. De wo jiwo de eme. Apo no vi so yade, ano uleti ya de vaiki. Sio de no vi nyonu Norman fe akome. Menglo be fe nko, enye nyonu chetugwe ade si akho abe fe bla eto ene. Wakple suna do mekla, eye wo kofu me kansa. Ke eno no no me yade me alek bebe be, bebli hafi wa tengu azon. Eye mle bala, e ganyra de jia alebe dokita wo dui abaji. Eye dokita wo no esram ko vasede esi me ye yana de. Wone vasede kurakbe si agava. Aku afi kurakbe nadu. Eye afe no normal to more denu. Kwe jula balaji keko eva afisya eye. Wo lebe wa lide asi le zikwime. Eye esi de viso la no afima no mumum. Aye akbola kefu yi ale si watengwi. Utik malen kata lenguti didi. Wonye eto kansa bo. Vume kansa. Meglobe enyo, matengwa dogwe rade tau, no vinyonu. Ke eno akwekwa jembe ya fonuwe ye adati ole epe nkume, eglobe. Meglobe kristo tone nye, eglobe menye metodiste to. Meglobe mele bia wombe de enye kristo toa. Eye obe de jibe ya globe, menye kristo hame metoa. Meglobe o apeno, mejibe maglobe de woji woto maupe kokbo mea. Eye elon apeto yeswa. Eglobe enyo, menye hamea meto kukuku. Meglobe ne mawu anana tiak bela. De na dong bebe ya trode ngunya. Eye de na demobe mafia wa akwetola fe mo emena kowa. Eglobe me donu de siade ngbe na mawu ne edenye agola masubo eyama. Ema itututung te gare fabe ale apeto glo esi. Mega wo jajrado o. Uvunu si one jirado na uku egeto agbe. Juragbe enyema. Eye wole nebe wa kuku dagbe. Mele kuku ge o. Kwa sira gwe siba ya no kwa sira deka. To kwa sira gwe siala. Nye kli emye no anyide kome. Efe pepe me jide ji pom bla e tokple e jifo wo. Dokita globe. Woma gate mwa akpo fume kansa pe kuya de kele afya de ke o. Eye wajibe ya nyan. Eye me dwe da be wanyurele. Yesu Kristo pen kome le. Agble me fe ti vya de me. Le akweto la fe moji. Might be a nut. But if I feel school ade yake ne wo kom de chila mahe amokata afak bonye me idasrang to visile nya pokaule afisia tsalakpo leo mesia edo nugo khofe tufe eye menogodomra de amiade uta eye medogbera de afeno suade sipe nkwenye lokalata mkhwe sebe yai eye wo wotone siwe ne song na kansa. Eye dokita ode asile ngube waku. Eye metogodade eta ke glone bena mele kukuge o. Ke bongu ano akbe. Eye duafe kuyareke megale afyareke u. Eye le ematala epo fomoto blafe fo enyiva titrede afima. Upodede he yofunkule bobo kokui. A tengwa nye skul ade kake. Ehe ama ukata va ekbo. Esiwo lavala. Nwa nye be. Wa true de nyalangu ni ponu si medibe magblon me kholeta re siva etomele me o ele leta fe akpala me tichila kele sivayi esime me no atebe mososol mela alo adama sivayi pereka esivai. Utuving diatode se woyobe Oscar. Se mie da de la mogantia chimakli la enye afisi magrona mi be afetola pe dola akplo pereka joreke ma ple ple sisiblisi tukpo hema dadole afisia. Mikata miedon kuji alang tuvima esime mezonke de ezonke de akbadola mele. Adam Sivayi, eye, esime bu de biato asine be ma pia yagra la, ede epe asiwida, en no sodum. Edo asiwi mau ke no klalo be a huajo, katoliki to unye meduna neke a wople e mau. Ilekele Sivayi me esime, mpete su esila, en no titrede afima le ya haji, esime tada no megbe afima no kukumple jitwame, eglobe, dena lo atrova adugada de eta. Meyide inja taupe hoswe mame le afima. Eye le afima la wakata wopo kure vidadasi ya mwe ye wono kukum. Ma tengwa adong English gule aglo nyachide kape ha o. Ke gbobo kwe la diva. Pe blona vidadala. To gomedela sinye vya nyon vilaji. Nusi vajola nusi wenye. Goha eyo epenko. Pe blona amesi wenye lane. Ple kota sime wutukle alesi nusi ya abame. Eye vidadala fe lamesen make. Ke mfoke metro yibe makpo woda. Ese medo. So ye agbadrope blane no alia de chim wokata wono afima e yakbele wokata eno soji yinabe yasia lansichi anyi e ye meglobe eto zames medo kwerala meglobe miyafoko sile jipo e meglobe Louis me emanye katolike tofe kwe dudura nikata miye toji ke ale tare mede asile miyangu e ye meglobe azon mele akbe dagena mau miye klena kwe dudura o de mie do agbada eglobe mia o mie ganya katoliko to azon o eglobe mie jose abe ale se mie jose ne mie jibe na klomi kata yi eye na nyuro mia abe ale si enyuro ame ene mie jibe mia ho gbogboko kwi le mo aji tro gbona la ngutu vila bu efe so ano le ti ada wo do ngona ema o meten ko o eye mofialala no ku chemdi bena aska enyan wema be na de asile soma ogunne nama amaga ki okle sisiblisio sokbo wadu soma o vole eyi siame eye woyeji no tetemde ngunye eye okle le sade me bena mabia wo nane blobe yo brother branham pray god e blobe no vin to branham dogbera na mau Mauna gugonye sovio nam. Meglobe, put globe, sisibli si duo hoho. Eglobe, novinu to Branham. Bia mau, mauna gugo Oscar pe sovio ne. Meglobe, ekwonya magisia, Oscar. Eglobe, mekwese. Mauna danye kwa doyo. Mau glo, afisi sisibli si la le na wu. Afisi adela la le. Mauma, sinya afisi adela la le la. Nya afisi nye sowo le. Mikuya. Ano fede kawai. Esi me meti trede afima kwa kle Fred Softman. Amesi ha le afisi afi ansi akple Billy Paul vinye. Bokbo kokwe diva. Meglobe Oscar. Nagakbo wo sovio. Wan no titrede snome. Leta la le afima afifia. Wong lonu nam kosira siva yi. Eye mekwe le tidakbe. Evado afisia. Elle leta ofe akpa mefifia Novingu to Branham Oscar po epe sovio O le titre de su nome Aleke wote ngu tiakbe Ami adeke menya o Le afima ngu tubila Le pe ape yisi ame masame Sino noa anyi sokbo Ale kwebebe a fobla ve alo bla eton Pe sino koto kukla wo Aleke wo wo no afima vufongoli lakata Le agamame Oscar ate ngu ado sino jifokpa ayi wo bo Gake tsande Ma ate ngu ado sino jifokpa na epe sovo o Gake ekpo wo, le akweto la pe nyanu. Ete ngwa di skulo ade, nyako e di se zire kakpoko. Eto ale se otro we lakbo. Azon omate ngwa truide koma kato onko ade ngu o. Nyala de kan hongu ko ate ngwa truido. Gake ame ade wo li le kiki ame si wo kwa nyama jise. E hiyan skulo ade be, wakplo ngbeto la jwe le afisia. Wo trui nenema, en labena ngbeto la ble, ngbeto son la nye deka. God is one and the word is God. Eye mawunye deka. Eye nyala enye maw. With the word. Elebe wato nyala atrui. Eke ma esia ahe ngbetola dogui. To koma hato nko siya ume. Ende, edibe ya renya klim. Minya, edon kunu si engu menon fomule ngdi siya la jinam. Maw, si la edo kwide mutigbale gudu. Amekbetope ngutigbale te. A little story. Putting us where they a year may be my win. The flash of me, let me there, fish, I'm little blind over a toss on. Who may I dare and no, I mean, yea, Christo, top for me. A year, let Emela, my bonny Siana, the Clemmy de Lassia. Kale, for Miss Yamela, oh, how would you say? Not to be so I don't know, see, I feel my care, everyone, who moved to talk to it. Jika to, oh. Deko vona yina kukuge, efuwa duwa do plongome, afisi ati nejile tokem. Ale, gbede kaza mea, humu gande tule akleaji afisi wole. Eye ya no ati ofu umu eye jike joo no kekem miyamiyamia. Zado voken, dada glona sweto be, azon sweto. Heye de jia yipo huaji, nada mlo anyi. Ebe, azon gavon o, heye jia afima. Ale sweto la do efe anyi mlombu. Lia atrakwa o trono mbekpo mu no avifama faklafa eye omulo anyi je agbabe ya do alon cho avochota metemu le alodom o jikezo o no kekem miamiamia to fresianu ale oglobe o dada ebe va apisia na va mlo gbonye enyo nene mai oglo seto na ne kemele wa uge o jikezo mama tenwa wa wona ne ke wo o eglobe gake dada va afi na va mlo gbonye Ale dadalia atrakwa o damlo abatiaji le efe sweto labo eye oglobe sweto nyenye suela dadaji be yakblonya de nao eglobe sweto nyenye kristo fome nye homa ujise eye nye kwesebe maupo amiata le ahomu ome nye kwese nenema eye nye kwesebe maulia bena eto Eye ebe, medibe na honya majise sweto. Nenama megavon o, mawu liplimi, eye akwa miyata. Sweto zikise eglobe, mama, nyeha mekwese nenama, eglobe, gakene jile joke mke vafesi nubegbela. Medina be maka mawu si, mutitbanle, le emu langu. Ale mesusube, mi ametiti o dometo de siade, miye susuna numake. Mawu si, mutitbanle, le emu. Mau si ngutibalele engu anya diabe skulu ade ene na fikiame yake ele ameukata hemva ebo minamia dogbeda
heavenly father
difo fofo abe numetoto pe pe ngutinyawo enela eye yedo ye journal suswadeta eye enye dogbabe enye jugbe abe alesi wole ha yese gomele gbogblosi me wo vame le lame eya tamie da pena wo fiesia peto be bena mawa atengwa wo afena edokui demiame nie da apebe avulele adeli si wo wo singe amejojo pe fu yesu amesinge maufe agboso so blibola maunyenye pe agboso so blibola katan le nguti lame be eto pe agbe kwasilado anyi omo kwele esi oke bun elonfa tedo anyi alebe nyi atenwa kpogomele pe anyi no no pe agboso so me le shikin na pe nguti kokwesi me wole lame bene wa komnya pe lupo wo mu ple vuma Alebe bobo koko gan lang unto na tengwa no agbele miame.
And we become teachers.
Eye miezu nufia lao, nyaglondi lao kule bubwa wona ameu. Nene mewo apeto siwo le hiame. Maupe nunanao.
God himself manifesting glory.
Mau unto sile. Maupe nunana ganji aniwo demdegu le agbenoyi. Konkume siame. Eye nye gbogbolose sila apeto be mienye skulu ade. Eye mienye lenkeke siame bena aho eye ade esime kikiame agede numameme. Abe alesi hamela le egbe ene. Hame yeye wople komaha tonko yeye o medodo sonko. Hame si vakple nyala obunebe enye skulu. Takbogbogbole to. Abe alesi apostolo paulo ganla. Hame si kokekebe ya suo maun srola nunola ade keha. Eglobe ye trozu bomechila hena maupe nguti kokui. Ede asile epe skude dengu, bene ameona tengu, ase epe nyakoko siwo zronyela, eye eglobe ye mevawo kwa kwa kle, beble nyawo kle, amekwetope nunya o, bene upe kose naga no emame o. Aleke hamela trozu nenema egbe, abe alesi ubledi ene, lenye jojo megbela, amega hiwa agede eme, eye omakpo ale halata o, yake eglobe, ye va o bo le nu simple gbogboko pe fe de go wo me bene wo pe khose na no ma uji
father he became a fool to the world
fofo ezu bo metila na hihia me be wa nya yesu eye nene make o gale egbe afeto ame ade wo le no anyi de afisia si o bube o kutu e la bena wo so bebe wa kade ma uchi na wo pe toyoyo na wo pe jefe ma vola ke to pe nko hoho de afoku me hena ai yamas bosbo ele akpedam ne le kafkaf tom ne henna be wo pe gbogbo wo na fo asubo ma wo bua wo ame kutu we
But you said that the
gake eglo bena mau pepe bometiti nemieti bomela esese eye wojenunya wo amegbeto fenunya ella bena amegbeto to efenunya mela menya mau o gake to gbepande de pe bometiti mela eje mau ngube yade amesio khokolina nyele gbeto mura mau bena Nya sia fe ngulola gala na vatia sia ayodo dono wu. Ade amesi obula.
We asked it in Jesus' name. Amen.
Mie bie le yesu fe nkome. Amen. Meto ma wule sosom pli. Alebe miyagachaka le nusi mekblo ekbela me o. Ma wunye diamond gande. Ma votola. Eye ne wo de diamond to Africa pe pe blo wo mela. Me de to menu kupe kpo ye mekpo wo le nukan ale si wo wa esi angu to erafi dia. Diamond wo to eme. Ale si wo to a wo to kwe tunume. Ke de a do diamond blo gan wo. Diamond yibo wo to eme. Nono me kubia de ke me le wo si kakaka o. Deko wo nye kpe gande. Eye vavala. Do a de ke me nona wo me le ma yime o.
Stone,
diamond ko woni pe ade nogo sizron gede wo le wo domen gake lebe wa pa diamond sia azon enye nu si titre de sia ngube esi wo mekpa ola nano amesi elebe wa pe eye ale elebe na ho peke bale vito a fisi ne plele elabena dollar million wo le woman eye meto ma usokle diamond ma azon wo pa na diamond be Wa tenwa de nusile emela apnya josile diamond lame. Eye elebe wakpe le akaswe de siade nono maswe de siade jogui eton. Mito diamond fe jogui eton au. Eye ene wasi jode nane sisi jogui eton lela jila ade amadede adren de gu nikuya. Awo amadede adren. Ke azon mi degesi. Wode abi emu de miyape jida dauta. Wok ben gudugudu de miyape vuda dauta. Mikuya. Wolen. Wok ben gudugudu. Diamond gamma. Alebe. To eyama mela. Nunana wuna tengwa adede go na hamela. Ke menye kekelila o. Elabena elebe kekelila na buda. Ne ye. Chile eme. Ye afisi wok bele. Gake kake de se de si gele. Ek papa mamela. Medwafu o wotone wanane wotwa gedewo wona nyalemo ope abio eye abimawo dena esi opale damon langu dena hapopo suo wolede kajila dego eye mpobe miyesenu simejibe maglola gome eklesi cho kristo menu nana si cho kristo men ne eklende bibla jila efu anu to maupe ajamenya agla wongu na hoseto enya na jimenya agla wu enya amesiame niko esi ajisea menye dame mkwela ya globe niko nusi menyea oo nusi me wodogo to lai diamond lanye diamond elabena o de cho diamond men Eye nene mae bokboma nuna na wole na na ame. Enye diamond mape akpade. Udwe da ye si udivala. Vale nuna na me. Be wadekbe gome. Adekbe fwa afyanu. Bokboma nuna na atweli. Apostolo wo, nyaglondi la wo, nufya la wo, pastor wo, nyanywe kakala wo, ke wo kata wo li na Christopher ngutin la fe tutudo. Eye, kakare jitwe, ale siko, nufya la wo li, bro la wo li la, elebe nyaglondi la wo nano anyi, nye nyane nama. Eye, mye kwe sebe, elebe ma wuna de edo kire gole, unke ke mamle ame, le fe dukola dume, nukutetia la, le bibla nu. Le nyaglondi la fe nono mame.
That's exactly with the word.
Eme sople nyala pepepe. Menye be amela nye mau o. Ke bo unana la nye mau. mikuya.
And that's the
ke emmanye abila.
Now pin won't play that record right.
Azon pini ma fonu lele manye o. Tonu fe abu ma fenye o. Gake diamond enye ni toke kake edene de ko eme ako.
Diamond
bila penugo.
May God tonight.
Never majoro mau tiensia be. Nyape agbe penu lele la. Lucianu si egbleto miangu la. Lucianu si dimiele to mau bola.
May the great master who holds
be afetoka amesile abilade efe asimela eya na dede miafe agbejie eye wade nu sita miele afisia dola afia nu sidi miele la ekema nya nya bana ele afisia difofofo na waba metro afimia jegedodora metaflela gome menye de medu be ma wasia o kake de na lo anemi mana amona nye do hi amejura de wole afisia be wado gbedade yewota nyemenya wo o gake wola enyao eye paulo globe ne mi ponukle gbogblo wo eye komede de meli o alo menna tuturola ye amu ma globe mi eje ada fawa gake ne ami ade glo nyadi hede nusile ti oji tiala eke ma wo globe va va ma wo likle mi na wa va me ake ma wo le zaga popo si ame edo engbe ke ne ne ma wo no le yesu kristo pen kome amen. Azon melbabiambe, ameneni yele kwa me afisia afiensia le dolem, siwe le afisia, alo de bili mag bedoda me ta, de o mag bedoda me ta kwa le via dea, eli. Enyo, me susube ya mesia mesia le dolem la, ho, bedoda me ta kwa le via kake, nyingan si engolo de eji o. Me susube de ko, uoto akwa le via na wo, engolon, nusi jiro wola de eji. Nene maye ya, de ko, eko akwa le via la, wengolo nusi netila de eji. Nye menya wo o. Amene niele afisi anyabe nye menyaye o, kake ele dolem. Eye, naglonye siabe, nusie mese egblo egbala, mawule ngutikbale godo. Mawule amegbetope ngutikbale godo, kechonu edokwi. Kake ene gbogbome nkuole asiwo la, natengu avwi akpo eyama, amesi wonyela. Eye, nako esiase. Yesu blabe, amesi hojinye sela, dosi owo melela eya ha awi. Gede u esia owa wo, elabena me yina fufu lagbo. Azone e kose kule woji, katanla. Amene nye le kwa me afisi ale dolem, penyabe nye menya ye o. Nye menya dosi lem yele o. Kwa u asireji, naglobe, mele dolem, nahiya le jinye. Amene nye jidio le wopo jime, menye le dolem o. Gake, jidio le wopo jisi, mienya nusi ime. Esokbe, ame adeke meli si mekpo o. Negbe, esi wodo aside jiko. Azon nye menya o. Menya novi ngutu siya sinongide afisiya. Mekaregibe novi ngutu James ye. Eye, mesusube emenye novi ngonu James. Novi ngutu Ben. Menye, uomoko. Yado ye novi ngutu sile fotodem. Gakela. Mina ame ade sile mekbe afisiya. Afisiya chiko. Me katamuna esiya lekbe. Da si siya pen uwu. Ble gomedok belaji. Demyenya be mawu do esiang bebe ajole nkete mamle umea. Edung bela, mikuya. Azon nye matengwa we wafame o. Mikuya. Nye matengwa we o. Elebe eya na we. Eye nye amesi uone. Menye nye o. Gake meko ejise. Ne menye nene muola. Nye mano titrede afisi ano nyade si nye meko se wola glom na mi o. Azon dogweda. Eye na globe. Afeto yesu. Ofiam le bibla mebe enye nuno la gan la fifi la. Singu wa tengwa kakwe nye pe kwa choko jow. Nye meto le emena afisi nele o. Ke gloko be. Meko jiwo se. Eye to kose me. Meko nu singu tuma glo ekbe la jise. Nene maye ma udola la glonam. Na ame ona kwa jiwo se. Ke ne me glon ma upenyala. Eke ma me ganye. Aho jinye se o, enye aho nyala jise. Ne, nye me likle nyala ula, eke ma amiga aho jinye se o. Gakene e kosebe nyala ila, eke ma anusi anusi o nyela, dogbera, eye na kwese, eye na kboda be, akatengu adenusi le wojime afia maha. Eye, amesame nyabe bi blaglo nenema, bena, maupe nyadana uyi nwe vesia nweve. Eye, wotura bonu tamesusu o ple jime didi o. Neneme Abraham wo nyabe enye mawu. Esime wote ngblonu si glom sara nole akadola me. Nusi susu mwono. Esime wglobe masra wopo. Eye sara susu le epe jime be matengu avame o. Azon me globe ele akisi abe ya yodo o. nuka esusu le nguti ne de na khwese ko azon nyamata nwi o monu to khere kemele asinye o fofo di ko hitola nyane nema mikuya de ko lebe makwe eye nu simekola magblen ke nu sinyenye makpola emeko be nyamata nwa glen o gake e ganye mawune nema keku de ema aji wo khosede chi nenye be ewe ya
throws me out a little bit but he's here
be pande de nemala
I'm conscious e
do nu funam tie le mode nu gake ele afisia menya nu kure emang mele amede pomo esime ubobota le megbe afisia tututu eswa no anyire egbo le gbedomda e aha le afisia tututu
got something on your heart your wife praying got a bird
nane le wojiji sronwo le gbedomda agbade le wojiji loho otai
right you believe god can tell
ele tepe e ko esebe mawo atenwa glonu sigle le loho ohun nama nyemenyawo o nyenye amagiro na myanawo e kama ele tepe a e ko esebe mawo atenwa glonu sigle le enu nama mele afisia o
mepo
tepe ti di enu to ade ele jepe to afisia ele o hao ele tepe
she's suffering with a blood condition
Ufe dolele lemule nasro una chota kupima aya kima ele avifam wa dede eji mega kedi o ahaya ekoji sia akweno vya denye sino anyide ngonye atisha tututu ele avifam nane aglele de tilangu nyemenyao o nane keme glele ngu o tijia de kwele esi ele jijimbe ya hoko koko kwepe nyongiro enye ale apetoklo esi kwese vinye ele ehoge ele tepe megakedi o apeno renye sieno anyide bakalafe vovonu afisia ele gbedomda menye amejirune gake vovoli le eji wo wotone ne myenye amagiru na myanwe wola masisu na nema
I don't know you you don't know me only just maybe hearing of me
nyemenya o menyam o
ne
bebe san konye poko meto afisia o enye amagiru le mia dome eto Wisconsin dusi le Milwaukee eye wo kukila enye kansa ele nume wo wotone ga wotone ga ke makademe o na hose si ka efe auto gamula na ho eji setifila
sink it in your heart it shall come to pass
pende wo chi me ava me o se na no asiwo
a man sitting over in a corner here
muti si no nyide jogweji afisia ele gbedomda de tatata
is a stranger to me I don't know him
enye amejuru nam nyemenye o gakele gbedomda de tatata
eye
nu de kak makele tatamu kansa alo ele vovomni nu siwonye mtu adeli sita ele gbedomda do mtu ma jimevile enu enye pede enula mekwe omu aha aha mulai novio ngutwe
you're not from here you're from Illinois You believe God could tell me what your name is? Farmer.
Meto afisia o. Eto ilunu. Ekwesebe mawu atenwa glon. Wonkona ma. Fama. Ele tepea. Do aside echi. Kwese.
There's somebody kneeling over
some. Amiade jeklode amebubuji le. Betomra.
Somebody laying on a cot.
Amiade mlo anyide. Donobatiji.
All right.
Esogbe. Ekwesebe nu si yesela nyenye tepea peno. Ekwese ne matengu ayodowula mava awe yake kristo yodowu kuku nikuya yakolebe na kwese apeno masi titre de afima legbedomda elegbedomda de tawo be wakasimu nyemenyawo o kake maunyawo
you're from out of town also
eto dwagodo ha eletepe eto ilunua nena matututwe oyona dwabe is moline ilinwa
you suffer with cancer
ele kansa dolem enye osofo ade pesro ekwesia ele kuku gene emlo afima nuka nti maho eyama afiesia globe matengule nye chime ble nye kose wunu sianu sila afisia mekwesebe mekpodoyo mele maupe nkume titre kwese eye na ya kweme akpodoyo eye enyema ekwese kle wojibliboa Ninamia kafu mau. Fofo jipo gitok. Nye da kena wode wudoma nyonyo kule nubla nyo pokpota. Nye da kena wode la bena ekale afisya le kuhisya. Katna titi na tututu. Le keke trobo siya meha. Gake ele afisya. Na wubokbo akoto na no anyi klimi tegbe.
We see that you hear God. With skin on.
Nye kpobana ele afisya. Mawu sengu tigbalele le ame ope chiyo me. Kena hose ple de defia mutega. Enye mawu le woha mye me. Mawu le wotukola me. Nye da kena wode siyata apeto. Eye nabe ame siyame na kwe se fien siyakle tamedeka ye wakpodo yo. To Yesu Kristo pe nko me nye dukbeda. Amen. Amen enye le afima sisi gbedora metakbale vile. Le akpama. Mina ame siyo le akpama. Na te imegbe mi va bakasia pe domodomo tututu amesi ole disasra maji mi va gosiaji tututu ne mi akho mi pe no pe mi va gosiaji na be amemau kasia wonya wu frisia nukola wajeji le akpakemia amemega o mi va afi no vin tu roi apeto na irao ni menya be no afi mau mele kamesia pe subola u tim le afisia nu make Ne wabatu afisi afisi wolela, niva afi ikena kwekbede ngun suyade. Mejibe ya mesia mesita wadu kweda dola, nako wu aside chie, aglonya siya aklomdu. Apeto, mekwese, wubakona nyejima hosela, mekwese, bena le wongkume, esie mekplo wonya do, eye nye wuda aside jinye fiensia la.
I'm going to accept my healing.
Malon ahonye doyoyo. Le Yesu pen kome.
Amen.
Ma una ira mie azo mi lenku de ngu. Kosepe gododora la ade dole lala. Ne wo da upe asi ode dole la uchi la upe la melase. Eglona no abe ti le gagage. Bedekpo azo meglo bedekpo be kasia wo to bedade ta ukula. Wo la men asen o. Eglobe. Upe lame la se. Eglona no abe tile jajake. Ti ameja upe alafa de kakle blave song gake ti aja. Eglona Abraham be le vijigeto saraji me va mekpo. Pe blave vo akton song gake ekwi. Eglona Isaiah be de tukwila pe afofu. Me va mekpo upe alafa enyi song gake efofu. Esia le tepea. Edo epe ngbe. Meka e yine nye wokho wola. E wone alekeke ha. Wokho eji se. Mizova ngogbe azon. Mina novin to kapsena klo hajijila. Wo, dezonfa, ple, akbalevyao. Azon, mina mesia mena nokbe dodora me afishia. Ni afofo dipo vitom, ni ele to doge wo se dede woto aside dade dole la woji. Me, nye menya nu bubwa deke si, na tengwa wo o, apeto la bena, eklo lo wo nyamebe, ye chefede wope doyoyota. E dokbe ejibe yele afishia klimi fiensia. Nya siya tengu, a jesi jime susu wo. E dokbe ejibe na, yele miya dome. E ye mele gedom dana wofofo bena, wonya, si ma tengwa adapu wola na zunu vavana jisya ji. Bena, e globe, nen a tengwa akwese ko, makedi o, ke bong na kwese. Nem ye glona to siya be, hoda, e ye mye kedi o, ke bong, ye kwese la avame, me glo e ka ye o. E glona ame ole petekoste be, wa yatima dalala. Megbloga kukone nye o, nkekene nye o, eglobe, vasere esi. Azon, okbo nabe wakho upe doyoyo. Nabe waga bunu bubwareke ngu o, nekbebe wakpo doyoyo. Vasere esi mekade denava, nye do towo. Esi mye da asye de oji. Abe kose towo ene, le Yesu Kristo pe nkome. Amen. Esokbe, zova api azon, ekpo doyoyo. Ma wuna ira o, soye ngote ku. Enyongto.
All things are possible. Only me.
Aƒetɔ Yesu mele gbe dom ɖa ɖe takuvi siawo ta azɔ le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Me bia be ɖe miate ŋu atrɔ nyagbe mawoa.
Do you believe that what has been asked?
De mie kwa sebe nu si mie biala, le nu si mie dila avamea. Ele me vage.
I saw passing through the line a few moments ago.
Me kpo wo to fle la me. E yi ade va yi. Ponye Italia to ade wo si wo to Chicago. Amene ni enya no vi nyonu butazi si to Chicago.
Well, you know she had
Enyo minya. So si sume do ade je ji ni tola. E vo di mu tong to. Yake ngudi ma le Chicago le Kristo to asitala upe ngudi ndupe. Megblo na novi nyonu la le gbogbo kokwepe gbogbo rame mete. E trova akpareka ke deko mete ngule edoku o. Eye megblo be novi nyonu madu eji enumake o. Yake wula me asen. Megblo be ate wanye le gleti wye nyime. Alo le fe eveme. Le domotutu ma me tututu la akpado yoyo. Nito ade si menonu pungpli. Mese wonota sediem jile choma legbegbe ye nye si opo jijo wule fe agbata me eno kukum mekpo mutifafa o e wo sibe maufo ya mekpo nono jole egbo ene e je fambe susupe kawe ni nyai e ye enu makela e trogbo ple jijo gade e ye gbogbo kwe pe nuse no eji e fa avi doli e wo deko wo wo e yidi wo ano abe kosira e ton alo ene esi alo le ti deka e ye mese wo dida se kosira siva yi enye veagbe. Eye wo gblo be novi ŋutsu brana esi me trɔ yi la me de dzesi nyaƒoka ma da ɖi hetoe eye ele ɣleti wienyi pɛpɛpɛ ŋkeke ɖe ŋkeke dzi. Amen. Ɖe mie lɔnea ɖe mewɔ nukua azɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ɖeka ma si ate ŋu agblɔ nuwo do ŋgɔ lɔ pɛpɛpɛ lae esi ma da ƒu kpɔ zi ɖeka hã le ƒe siawo katã me o eye edze agbagbato eƒe nya dzi be yaklo nu le edzi na wo egbea be mawu menye nane le adzɔge vi alo ŋutinya me nu aɖe o ele agbe le fifi yeyiye me eƒe nyaɖeɖe go ela eɖokui ɖe amegbetɔ ƒe nutsɔnu te le eƒe hamea me ke le eɖokui ɖem tia to wo xɔse kple nye xɔse ƒoƒu si do go ke wɔ mawu ƒe nu ɖeka la dzi nye mate ŋu awɔ naneke miawo manɔme o miate ŋu awɔ naneke nye manɔme o nenemake miate ŋu awɔ naneke mawu manɔme o eya ta ne wotsɔ wo katã ƒoƒu la ewɔ nu ɖeka katsatsa la mawu dɔm ɖa ɖe tameɖoɖo ta mixɔ edzi se ke afi ma ava me yekoe ma mikoea woɖo kpe edzi blibo toe nye metsɔ le eme na nu si gblẽ le ŋuwo o nu si ame aɖe gblɔ o ne tso wo dzime xɔe se be yakpɔ dɔyɔyɔ la naneke meli ate ŋu atɔ te esia o egblɔ nenema eye wògblɔ be dziƒo kple anyigba nu ava yi gake nye nya mada ƒu o miexɔe se nenema ame ne nie ado gbe ɖa ɖe tanye le takpekpe bubuwo me esime yina nye nye ame si hia gbedodo ɖa mikpea ame siame gbem mikpea negbe miawo evɔ nukua gale egodo afi ma meɖo leta ɖe dzihe afrika wo ma ɖemɔ nam be make ɖe eme o negbe ɖe made asi agbale aɖeke be manyrɔ ame sia ame le akpa ma dzi zi etɔ̃ zi ɖeka na fofo la eye zi ɖeka na vi la kple gbɔgbɔ kɔkɔe la atsɔ mo abu le akpa kemea dzi la manyrɔ ame atsɔ wo adze ŋe na fofo la eye mafie bena emae nye nufiafia meŋlɔ leta na wo megblɔ be gbɔgbɔ kɔkɔe le agbagba dzem le ƒe mamlɛ si wova yeme be wòagakplɔm yi afrika ake edi be yeazã nye subɔsubɔ dɔ le afi ma afi si ame akpe blae tɔ̃ xɔ kristo le ɣetrɔ ɖeka megblɔ be miɖo ŋku dzi be luʋɔ mawo ƒe ʋu le miaƒe ta dzi menye dzinye o medi be mava gake miegbe mebia se be aleke wòanɔ egbe sia esime wogbe yesu mawu ƒe vi la le hamea me wogbe nya la gake lelele numa ukata mela e galero ku dem fia e pe tukola de nyada akwede etawa eye meto akima le sasia me ta nya si odo wochi nyaga de diade wo e ka piade wo amechiti ade wo so ka ngutu ade wo de ko wo te fifia poti abe ale simele ene mesusobe wo no anyide afima wo no anyide afima le todom nyala si keke amepe amama mle wo bube enye tukuku miekwe ya wonye wonye school blanula miekwe ya maule afisi atutube ya 3 ahemi due le miafe dolele me enye nyala fe ngbedodo nido kuichi kobe aje egome ano myamyam mahe amove ne wukom de chila mahe ove ahe due le mewo awe kudu weya ho ejiseko do hosede eji megakedi o ho ejise mi dogbera de tanye ne amebubwa umeli na dogbera de taula don kuchinyeko eye ale
until we till we meet, till we meet. Thanks for coming those long ways. God protect you as you go home.
Greet all the Christians you see soon. Greet all the Christians you see soon. God bless you as you go home. Shalom. Shalom.
I'm so glad. See, there's some many things I don't know. But there's some things I do know. I'm so thankful for you. I'm so glad
that you're so I'm so glad that you will. God be with you. You will.
You'll never
be. You'll never be. You've done broke through the veil. Mikuya. Jijomu nto fien siya pe mekpo novi mtu palma. Nye pe klo la pe kpede nguto u dumeto de kale afisya to Georgia. Novi mtu Junior Jackson. Le hua me afyade le mekwedake. Jijomi be miho eyama. Novi mtu Don Rudel no anyide afisya o amekede u nye menyaw. Ne meta amyade fula. Novi mtu Ben Bryant le afisya ple amabubu gede si o le afisya. Novi mtu Willa Collins. Jile miya jomu nto be miekpo mikatan le afisya.
I wonder... We just stand
for a beat just a moment now. Let's bow our heads and our hearts.
Till we meet. Till we meet. Till we meet. At
Ese gbogbo la fe gade de pli 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 le doku omea.
That's Hamid.
Mi na mi aji de gbeme.
I noticed Brother McKinney.
Me dege si be novi ngutu McKinney. Si to hao.
E li
pli mi. Novi ngutu John Martin.
Le
novi ngutu. Di jomi ngutu be mi kata mi eva. Ate nwa nye be nye makpo mi o novi o. Hey,
may my heart and yours with God heart.
Never me drobe nye ji plem ya to. Plem ma u pe ji. Na zure kava sere si mi agakpe. me dibe ma bia me adebe wakpa esi me mie bobo mie peta wo azon le gbedodo ra me la nie dibe mie na o sofo de sia de na nya be e joti na mi be wo le afisia ha me fio kata ni amesi o toti ne si o rao ple do kwa kata me nyonu ade wo si me do gole afima egbe wo to keke boston nya no bi ameyi bosi wo no afisia ngisia wo ho ato ji agbe afima amegere wo to do kwa pe akpa bobo me da akana mi ponye be fi lo lo awo Mauna no anyiklimi. Me yo mi be konye o, mi don kunu si yesu blo, kude esi angutia, etede ame ngu wu no vingutu, ende, honlo. Esi me mye bobo mye peta o aso, vasere esi nye gakpe ake le nkeke vwe, si o bona mela, mauna no anyiklimi. Ma bia nye no vingutu nye, wonu tepe la no vingutu Richard Blair, be, ne alon la, akpa mi le kududora nye ti de kame, no vingutu Blair.